Angubengelele, ngwamukele futhi ngenkulu intokozo engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Kuyaphawuleka kakhulu ukuthi kulula kanjani ukuthatha izibele nomusa kaNkulunkulu umuhle unjalo. Qede, sikuphendula uhla lomthetho. Utholani mawenza lokho? Inkolo. Ngenhloniphethile, kuyaqondeka ngoba indaba ezinje zikaJesu zibandakanya yebo nebala, umusa neyibele zikaNkulunkulu. Kodwa futhi ziphindele lezi ibele zifuna ukuphendula okuvela kithi, ukumukela ngokholo nokuphenduka. Futhi ukuthi uma sikusophe kahle ukuphenduka esonweni sethu, kusikhathi sinye kulula kuwelo hlelo lwemigomo engagcinisi izinkolo kithi. Kodwa ngesikhathi sizama kanzima, kusikhathi sinye sehluleka kakhulu. Ngesikhathi siqhubeka sehluleka, kuyanda ukushayeka phansi emgwaqweni wemigomo kule nkolo esizakhele yona. Lento ngokomqondo ocabangayo ibukeka kanje. Ngoba John 5 verse 16 kuya ku-18. Ngenxa lokho, abajuda bamzingela uJesu ngokuba wakwenza lokho ngeSabatha. Kepha wabaphendula wathi, "Ubaba, usebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza." Ngalokho ke abajuda kwayekhona befuna kakhulu ukumbulala ngokuba wayengaphulisa abatha kuphela, kodwa wabuye wathi uNkulunkulu nguyise ezenzo lingana noNkulunkulu. UJesu wayephilisa oshwabeni uhla ngothi kulisabatha, kodwa kukodwa kuphela abaholi bezenkolo abakwenza ukumhlasela uJesu. Akukhona ukuthi kuphela wayephula umthetho, kodwa waphinda futhi wayibiza ngolingana noNkulunkulu. Okungakho lamadoda enkolo amzonda kakhulu ukuthi aza nqoma ukumketula amyise kwagoqa nyawo. Kempela, ngokuthi kade nje ephilisa lo muntu. Omunye osaziwayo wathi, "Inkolo, into sala nayo uma umoya ongcwele eseshile kuleso sakhiwo." Awu, siyacela ungabi inkolo kithi. Siyakuncenga ungayihambi leyo ndlela. UNkulunkulu unokukhulu kakhulu ngathi kunenkolo. Unempilo egcwele umoya, impilo echichimayo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.